VOA kun radio sagale americati radio sagale america wita ta ka bega jmatat galgala ke sa salama walaka jel ka bega sa saditi meter bandi digdemi lema digdemi shenif sodomi tokurat washington dc ra ka debersu saganta fan romo amma jel ka ba fagof di hoda radio satellite nail sati marsariti fula facebooki kenya rat kenin saganta kenyo doftan dagge fato ta kenya jalla ta makamoltan jimaata ebla digdemi ja barakum lama fuda sagal akala kops etiopia timo ebla kuda sadet barakum lama fuda tokko kesu mesan kesan ran na modanditi
Itana presidentin nanno Romea fango nikabron har borana ya belloke sattum matamariya chisani rumata odwar ratatta moltan odwa dunya fanjalne gamadat
kalesa ana qarcha ke satti ummata gujif gedio giddu tararbu yejira congressin federal oromo oromia ke sadwa fanqinaj buddwa buqainso ummata jiru dabu jecha akka partilen walitdufani mariyatan wa michedi sejira abangadatu maadurani bayyana sanbatu birona adaf tourism oromia dimagumi tokuma bota gada giddu sene dige jedani komata jiru kannenif kabro daf agatum ko saganta kenya tunolin turajenna amoduf garajalni tirebina
Itana presidenti nanno Romea Boshi Mallis Abdisa itigafatama wajira ODP giddugalesa obwadiswara gafa itigafatamto nimotu maro mea kannembro marisani Romea kesati mari achisanin harabora na yabello tummata olindu bataniru wajira ODP akka ibsetti mari kanan abboti gadama nguddoni abboti namanta fitabile ngaragara walin mari atanijuru aga guddan huji miso majal qabaman umursisu rakkona genya fi rakkole heddu ratti dubataniru qabenni borana lon re'e fi galli sani kansani bire darbe oromia marafu ta umal daldala seran qamneni abutti jirrajeda gabasn odp tana malesi ummati akka hoji dida uyura ya bello tijal qaba me dabate san hospital referali qabana kasmas gaba horio kambele dale gudda qabachu gafatani juru boranni sirnagada dunya qode nu fisi e baqode nu qajelche kan oromo fi oromia ijaru hojitenya nu obsa nu e gadda jeda odum marsariti interneti odp rargame Hariro Ethiopia of Ertra ka wali galal alchise wali galte nega tolfa mek abe danga state imoti kan nembro baldina ankoren teknika gamla menirra hunde fame oji saga gesa kajuru hala gari rasa kajuru dubbi himan ministry dantala Ethiopia bonabiat getacho tuta odu fipsaniru oji tifufin sanga gefa majuru si hariro biyotila mengiddu bifa aba kan kapsi sufi akata Boda mod imijiru toko toko n debi kubsa kan kennu dandaw ta udubbatan. Kanaf Ethiopia af Ertra kan ilalen wali galan o defannon gama ministri dan ta la njiru an adda akkan tayin akkasumas tartiba ba e ni nerosa e gun kagagge famutaw obbo nabiyat getacho tu ta udutifipsa njiru. Bulchisa nanno amara kesa kajirani abbatoni le nji tajajila faya kesa hakimon nijiran kalesa magala bardar kesa tirirunga fitesa niru aster mzgana utugabase sora.
Doktorot, ogummati fi baratot faya dabalatetini ka hospitala flage hiwet gambi teaching tibbe giyoni fi addis alemeti waltrufani. Oge yut faya gara ibla maata hanittu rakko tanimate rakko warrihi matage guddani. Oge yuti huji argachu malane jet.
እናቶችና ህጻናት በከፍተኛ መጠን
አከለጀዳን በይሃወኔ ፍጆልን አከማለ ከሰልቡድ አባነቲ ዶክተሪን ሁጂን ጋምጅራቹም ዶክተሪን ሁጂ አርጋቹ ቀባ ኦጌሲ ፈያለን ሁጂ አርጋቹ ማለጀቹን ዱበታን አኩም በያቱዩ ኦጌሲ ዶኮ ምንዳኒሳ ድቃርጋት ሱኑዩ በቆና ሳማለ ኢናርጋት ዶክተር አንድነት አዱኛ ወራኮ ህመት ከሰተውኩ
የደሞዝን ጥያቄ ስናነሳ ያንድ ሐኪም ጠቅላላ ሐኪም ደሞዝ
የዋ ምንዳን ደብ ነው ምንዳን ዶክተሪ ተኮሊ ገላት ተርገቱ ብር ኹም ጀሃት ይፍድብ ተኮፍ ተርባታ ሚሰገል ተንሞ ራጭ ጭራኒ ኹም አፉር ይፍድብ ተርባፍ ተርባታ ሚጃ ተርከናምጋ ዶክተሪ ፍንፍኔ ሁጀቶ እኮ ካንዲሲ ኮንዶሚኒየም ይዩ ብር ተናምባፈቹ እንደንደው ጀር ቢሮሌን ፈያ ኡጌስ ፈያ አክደንሰ ቀጠራቹ እንደንዳን ዶክተሪ አፉርታ ሚሰደይቲ ከነኔ ፊ ኩረን ከይሰ ቀጠራታን ካናሞ ኢሰያምና ጀደኒ አቹማንፋን ቢሰኔ ጀር አኩማም ምጅር ኾነቲ ረኮ ጉደኸይ ጅራ ጀደኒ ቲመተን ታቱለ ኦዱም መርሳ ኢንተርኔት ቡልቺን ስናኑ አማራ ራት ባቴ ራኮታን ኦጌስ ፈያት ይፎገዩት ፈያለን ፈሉጅራኒ ይጀድ በራታን ዶክተር ማቶኮ ዮ ብሪ ሞቱማ ቲምበራቴቲን ዮ ባሩምስ ፍጣቴ ወልማገለቱ ዮ ብሪኩም አፉርታሚ ሰዲ ሞቱማ ባስ ኮስ ሼሪንግ ጀዳኒን ዮ አሞ ወልማገለቱ ዮ ዱርሴቲን ወረቃቴ የማርገቹ ፈዴ ኩምዲ በፉሪቲ ፍዲዳሚ ቶርቦ ባስ ጂሱን ከሰ ተሞ ምንዳኒኒ ወልማዴ ቢሴቲን አርጋቱ ጋርኩምቲ ኩምዲብ ቶኮ ኦሊቲ ጀ ከናፉ ዮ ወንቲ ወልን ፈካነ ጀቹኒ መተን ኦገዮቲ ኩኒኒ አክሴሪ ባውቀጀሉ ፍደንዳው ጋፋታኒ አክ ሚኒስትሪ ዴታኒ ሳይንስ ፊ ባሩም ሶላና ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ አርማን ዱራት ጀደቲ ረኮታኒ ረቲ ቡልቺን ሳሙቱ ማሌ ማሪት ጀ
ሆገና ፓርቲ አረና ከሳ ሀግቶ ኮባኒ ፓርቲ ሃራ ሁንዴ ሱሳኒ ሙሉጌታ አጽባሃ መቀሌ ረገባሴራ ሚሴሰ ኮሬዮ ጅራ ወቺስቶ አረና ቦክዳነ አመነ ኮሬ ግዱ ገሌ ሰፓርቲቻ ኦቦ ክብሮን በርሄ አከስመስ አረና በከቡዳን ሰባይማ አዳዳ ፍብሰከና ከቱራ ሚሴንሲ ፓርቲ ኦቦ ክንፈ ገብርኤል ገብረ ዮሐንስ ከሳ በኡፍ ጠለአ ገልፈቹ ሳኒ በሰኒሩ ሆገኖታ ፓርቲ ግዱ አደዱማ ያዳ ዋንጅሩ ፈከፉራሙ ፍያሉስ ፉርማታ ነርገነ ጀ ኦቦ ክዳነን ካናፊስ ፓርቲ ሃራዋ ብሄራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ ጀረም ደጎጎሮ ደርጋጎተ ትግራይ ሄዱ ካኑ ኦፍ ከሳ ቀቡ ሁንዴስኔ ቦርድ ፍለኖቲ ኤፈኔ ራጀዳን ሚሴንሰኑ አራና ካንኔም ብሮኒስ ከሳ ባአከጅረን ዱበታኒሩ ኤርትራ ከሰት ወለቡማን ፕሬሲ አኩሞ ጉራሜት ከጅሩ ተኡ ጋዜጠሶን ሄዱን ሂጠሙ ቢየቲን ካን ኢትፉፍቴ ተኡን ኢብሰሜጅራ ጋዜጠሶን ኤርትራ ከሰት ደማን አማዩ ሃላ ረክሳ ከሰ ከጅራን ኢብሰሜ ቢዮቲ አፍሪካ ከነኑ ፈሳራ ገዲ ከሰ ጋዜጠሶተ ሄዱ ይዱን ኤርትራን በከምቲ ጀዳገሬ ምርገ ጋዜጠሶታ አፈልሙ ሲፒጀን ኤርትራ ወጋ ወጋ ወለቡማ ፕሬሲ ከነላለኔ ደረን ገዲ ቧዴምተ ባቲ ፉልባና ኩማላ ማፍቶኮ አንጎ ኤርትራ ፕሬሲ ዱንፋ ሄዱ ጩፈን ተርካምፊ ከናንስ ጋዜጠሶን ጋዜጣሌን ቶርበ ጩፈመኒ ጋዜጠሶን ሂዱን ይደመኒሩ ሀንጊ ቶክ ሀጋ ሀራት ሂዳ ኬሰ ጅሩ ኦቦምቦሌቲ እንዶ መከቴ ሞጋፈማ መቃ ከነት ጀደሙ ከነሜፊ ከሚሰ ከሌሳ ገልገለ ሞዛምቢክ ገመ ካባ ደሄጅራ አንገወን ሀላ ተተማ ከብየት ያከጀደንቲ ኡመኒ ኩምኒ ሶዶምኒ ናኖ ኦቦምቦሌቲን ኩን ደውሙ መለ ጀደመ ኬሳ ባፈመኒ ጅሩ ራግዶን ቅሌን ሳከ ጀደኒቲ ዳሃን ቢሻኒ ለፋ ኦል ሜትረሻን ኦል ከውፊ ሮበ ጉዳ መቀቴቱ ኡመሙፍ ዴማ ኦዱና ማቀምኑ ከኑ
ከረጋጅተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ከሌሰ ጎዲና ጉጂ ሊጣ አና ቀርጫት ነሞተ ጎዲና ሌ ጉጂ አከሱመስሞ ጌዲዮ ኬሳ ቡቃ አንቄት ዴቢሱ ስርና ራረቡሱ ገጌፈ ሜጅራ ስርና ከረረት ታና ፕሬዚዳንቲ ሞቱማና ኖርሚያ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ አርገመን ይጅሩ ገልሞ ዳዊቱ ገባስ
ጅራቶተ ጎዲና ሌ ጉጂ አከሱመስ ጎዲና ጌዲዮ ኬሳ ሰበባረኮ ነገኛን ቡቃ ፈመንቄት ዴቢሱፍ ከሌሰ ጉጂ ሊጣ ቀርጨት አራሪፊ መሬን ገጌስፈሜ ስነ ከነ ጉባት ኢታናን ቡልቺንሰ ሞቱማና ኖሮሚያ ኦቦሽ መልስ አብዲሳፊ ሆገና ዋጅረ ግዱገሌሰ ኦዲፒ ኦቦ አዲሱ አረጋ ረተርገመን ይጅሩ አባን ገዳጅ ሎማንዶ ዋናራረ ከናጋ ፈተመን ይትሮን
ቦሽ መልስ ዱፌ ገዶ ጉኒ ወልሱ ቀጥቲሴ አለሱን ቀጥቲሴ ወሊ ትርብኔ ወጃለኔ ወሊ በጫ ናሚ ሀጋ ጅሩ ጅሬ ለፈረዴ ቡዱዲ ዋና ገያ ዋንጃላቱፊ ናም አማ ነጋ ጅባ ድሩ ጎንዶሮ ቀለ ዱላሽ ቀለ ወጣዳ ዳጤ ቱር አኩመ ሳንካ ካለል ወልዳን ፈሪኔ ወሊኒ አገሉ ቡለ ፈርጂ ለኑ ፈራቱ ምንም ወሊልያኒ
ናና ወጉድና ለጉጂ ፊጌዲዮ ግዱት ረኮነ ገኛ ኡመሜ ነምኔ ዱ ንርገቄ በቀቴ ይዋራ ድገጌ ፈምኩን ይሰለመታቲ ቡልቻና ቀርጫ ኦቦ አበበ ቡቀቶ አራሪኛማ ማሊጅ ደጋፌ አከዝጀዱ
አራሪ ዱራሱኒ ፈሻሎፍኔ አራሪ እርገቡ አኩማማ ሲካዘ ገለኔ መናሳኒ ካንጅራንጅራኒ አኩማማ ሲካዘ ሰበበረኮ ነገኛ akka godina kanatti jiru wal tabu insa sabatin wa wal qabato sontain sababa rakko nagenya jiru fi soda kanarra kaane kan bakatan jira isa kana deebisani rakko nagenya sun wani ikkate jiru firmanna ummatati motummati rakko sun ikkate kanaf amma deebane gale akka sangalu qaban soda san ke sabane akka sangalan taasi soda male inni qara sun fudatama dabe isa qara sani ararri buudabe timit
akka obbo Abbebeetti warri buqqee kun akka qe'ee ofiitti dhuma ji'a kanaatti galuuf mootummaan naannoo lameenii fi kan federaalaa waliin hojjetaa jira. Lammiilee Oromoo warra godina Gidiyoo keessaa buqqa'eefis mootummaan naannoo kibbaa waan hojjetaa jira jedhan akkasitti himan obbo Abbebeen.
Lammiileen Oromoo godina Gidiyoo keessaa ari'aman gara nama 35,000 ta'u. Akka komiileetti amma kan isaan kaasanu mariin akka Oromiyaa keessatti naannoo kanatti bal'inaan geggeeffame. Naannoo san naannoo kibbaa keessatti sirriitti hawaasa isaanii irratti mari'annee ijjannoo tokkorra geenye yoo asii nuti gallu tarkaanfiin nurratti fudhatamaa jira qabeenyi keenya barbadaa jira hanga torbee darbeetti waan akkasii kaasaa turane kanammoo mootummaan warraallee akka irratti hojjetuu qabu waliin dubbataa turre rakkoolee uummata achi buqqa'e kaasan. Qaama isaan bulchu qaama kibbaa bulchaa aanaa gadamii wajjin mari'anne akka carraa ta'e egaa walta bu'iinsa uumame namni gadoo marsa lama yoo galelle sabni gujii hagamma marsa tokkollee hin galle waggaa darbeerraa kaasee jechuudha. Sabni Oromoo gujii waggaa tokko buqqa'ee kan qe'ee isaarraa ala ture isa kana qaama isaanii qaama seeraa isaanii wajjinlee mari'anne hoggansa isaanii waliinlee mari'anne bal'inaan uummata. Gedoo akkaataa isaan uummata kana simatuu danda'anuu fi qabeenya isaanii akka isaan tuquu hin dandeenye wajjin mari'anne isaanleen gadi bu'anii sadarkaa gandoota baadiyyaatti hawaasa isaanii mariisisuu kan jalqabaneef qabeenyi saba Oromoo achii buqqa'ee akka hin tuqanneef deebi'anii gaafa galan tuttuqqaa tokko malee qe'ee isaaniitti akka galuu qaban hojii eegalanii jiru jechuudha.
Obbo Ayyaalee Maaroo aanaa godina Gedoo jalatti bultu aanaa gada bulchu. Akka jedhanitti aanaa isaanii kana keessa qofaa dhalattoota Gidiyoo Gujii baqatan 200,000 oltu jiru. Warri kun gara qe'ee isaaniitti galuuf waan hedduu gaafataa jiru jedhu obbo Ayyaaleen. Wanti isaan gaafataa jiranis tokko nageenya akka mirkanaa'u, lammii qabeenya isaan jalaa barbadaa'ee fi beenyaa fi wanti ittiin dhaabbatan akka isaaniif kennamu, warri badii isaan irratti raawwate ammoo seeraa fi haa dhiyaatu jechuun gaafachaa jiru jedhu baqattoonni kun. Obbo Ayyaaleen dabalanii ammas lammiileen Gidiyoo kun rakkoo keessa akka jiran himanii gargaarsi mootummaa naannolee fi federaalaa irraa ergame amma harka 85 isaan dhaqqabullee himan. Lammiilee Itoophiyaatiin rakkoo buqqaatota Gidiyoo furuuf qarshii walitti qabame buqqaatota gargaaruuf hojii irra ooleera jedhee yoon gaafadhu akkas jedhan obbo Ayyaaleen.
Baallefan taamiraati budun bettoon bara isuulaay wada mallisuu maqaa.
Deebiin obbo Ayyaalees kanaan dura gareen tokko dhufee buqqaatota daawwatee ture garuu waan qarshiisan odeeffannoo hin qabu sun warra deebisee dhaabbiin dhaabuuf oolanitti fakkaataa jedhu yoo deebisan dhimma warra yakka namoota qe'ee buqqisuu irratti hirmaatanii seeraaf dhiyeessus gama godina Gidiyootiin namni to'annoo jala ooluu himanii jiru obbo Ayyaaleen. Gama Gujii Lixaatiinis bulchaan godinichaa obbo Barraa Bunnoo bulchiinsa isaanii tarkaanfii fudhachuu himanii jiru. Kanumaan walqabatee Gujii Lixaa Bulee Horaatti jiraattonni gaggeessitoota naannootti yaada keenya himachuuf seensa walgahii dhorkamne jechuun himatanii turan. Kanaaf yoo deebisan obbo Barraan.
Malaakki nami alatti dhiisan hin jiru nami aanaa aanaadhaan bakka bu'eeti kan nuuf kan tolfame. Aanaa baaddaa sagalee fi bulchiinsa magaalaa lama qabna. Aanota kana keessaan hawaasa adda addaa irraan bakka bu'ee maree kanaaf kan dhufeedha kan jiru. Kanaafuu isaaniidha galanii pirezidaantii wajjin akka isaan maraatanu kan tolfame. Garuu karaa sagantaa kanaan marroo deemuuf malee namni alatti hanburanii namni keessatti ilsanii maatii kan jedhani. Haala kanaanidha sagantaa qaba. Sagantaa kanaan aanaa aanaadhaan dhufeeti kan maree kanarratti hirmaatu.
Dhimma buqqaatota qe'eetti deebisuu ilaalchisee bulchiinsi godina Gujii Lixaa warra kana dhuma ji'a kanaatti waan barbaachisu akka guutamuuf taasisee qe'eettiin deebisaa jedhus bulchiinsi aanaa gadab garuu buqqaatota kana amansiisanii deebisuun yeroo fudhata jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa keenyatti aanutti ceena paartiin koongireesii federaala Oromoo paartiilee maqaa Oromoon qabsaan hundaaf waamicha marii dhiyeessee jira. Nageenyiif tasgabbiin Oromiyaa keessatti dhabamuunii fi lammiileen yeroodhaa yerootti buqqifamuun haala itti dhaabatu irratti mari'achuu waamicha kana ka dhiyeessan ta'u ka dubbatan ittaanaa durataa paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuuti. gama motummaati waan haalli mijoofneef gama keenyaan haalawwan uumaman kanarratti waan hojjenne hin qabnu jechuudhaanis dubbatanii jiru. Saayid Haamtuutu Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin Koongireensii Federaalistii Oromoo paartilee maqaa Oromootiin qabsaan hundaaf waamicha taasiseefii jira. Paartiin kun paartilee kanneeniif kan waamicha taasiseefis uummanni Oromoo yeroo Oromoo biyya bulchaa jiruttis qeerraa buqqifamaa, ajjeefamaa fi dararama garaa garaatiin gaaga'amaa jira. Kanaaf furmaata waaraa fiduuf paartileen Oromoodha. Maqaa Oromootiin qabsaan hundi paartii biyya bulchaa jiru dabalatee dhimma nageenyaaf tasgabbii Oromoo irratti xiyyeeffannee waliin mari'achuufi jedhan. Itti aanaan itti gaafatamaa paartii Koongireensii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatu Gammachuu.
Barreen gaddaa yeroo kana namni miliyoonii tokko ta'u Itoophiyaa Somaalee keessaati buqqa'ee Oromoon amma yeroo ammaatti harka namaa ilaalaa jira. Kana bichaa osoo hin ta'in Gujii fi warri Geedoo walitti bu'an jedhanii saba Oromoodha. Walakkaa miliyoonii kan ta'u har'as kunoo harka namaa ilaalaa jira. Rakkina guddaa keessa jira. Oromoo irratti abiddi boba'aa jira. Wallagga dhiyaa wallaggaa baa wallaggaa jiru sabi keenya achiidha. Amma ammaatti gargaarsas hin beeku. Keessa irraas buqqee hin beeku. Wanta akkasiis irratti ta'ee hin beeku. Sabi kuni sabi gara 200 ol kan ta'u har'a ittuma caalii mana isaa keessaa buqqaasanii warra hidhatanii baay'ee nama gaddisiisaa ijoolleen isaa mana barumsaa dhabanii rakkina guddaa keessa jira.
Nagaaf tasgabbii Oromiyaa mirkaneessuuf lammiilee buqqaanis deebisanii dhaabuu irratti paartiin Koongireensii Federaalistii Oromoo gama isaatiin hanga yoonaatti maal hojjechaa ture kan jedhu obbo Mulaatu Gammachuu gaafadheera.
Haala mijaa'u jennee gaafanneerra ni mijeessuun barbaadan isaan qofaarma keenya hojjennaa jedhan seetalmentii kana gubbaarratti qooda fudhannaa nuti wajjin hin hojjennaa munu hin nuti tasgabbeessan osoo hundumaa hojjetaa jedhu isaan gaafanneerra isin bichaan gochuu hin dandeessanii yoo qaamii gara biraan gargaara nuun barbaadan yoo dandeenyu immoo yaada gara biraatti fudhatu argina.
Obbo Mulaatuun itti dabaluudhaanis jijjiirama wareegama ijoolleen Oromoo itti kaffalanii callisaa mul'achuu eegale kanatti fufsiisuuf tasgabbii fi nageenya Oromiyaa jiraachuu qaba. Oromoonis sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiranii fi kan itti daangessu waliin nagaan jiraachuun barbaachisaadha. Waan kanaaf fala ta'u irratti waliin mari'achuudhaaf waamicha taasisnee jedhu.
Qoobsinee ijoollee keenyatu taayitaa kana qabate wanti jiru hundumtuu Oromoodhaan deema yemmuu jennee sodaannee kana maal nuun jedha namni yemmuu kana haasofne. Amma ammaatti waan koo madhamne qoobsaan taa'aa turre. Garuu kun ittuma fufee amma yeroo ammaa kana keessatti hidhataan saba Oromootti bobba'eera karaa adda addaa nagaan ni beeku. Kan kana godhu immoo eeguu jennee yoo ilaalle hidhataadha. Bitaaruma nutti gale kanaatiif yoo saba kanaaf Oromoodhaaf qabsoofna yoo jennee jiraanne siyaasa adda addaan maqaa adda addaan warri Oromoo keessa bobba'anii jiru kun hundumtuu walitti dhufne kun attamitti hin tasgabbaa'ee gara si'achitti saba Oromoo nagaa argatee Oromoon abbaa biyyaa ta'ee waan qabu irratti abbaatti ta'ee. Gara sechitti afaan isaatiin nagaadhaan dimokiraasii irratti hundaa'ee ilaa filaameedhaan wal bulchuu akka danda'u walirratti dhufnee tasgabbeeffamee walitti dhufnee mari'anna jenneeti kan yaada kana finnee.
Yoo mariin kun paartii Koongireensii Federaalistii Oromootiif milkaa'e dhimmoonni Oromiyaa keessatti dursa kennee fi hojjetoo maal kan jedhuufis obbo Mulaatuun deebii kennaniiru.
Sabi keenya iddoo hundumaatti isuma kanaan duraatu itti deema. Rakkina guddaatu jira. Galgala ganama wawwaata. Kanaatii fi hamma danda'ametti tasgabbaa'ee namni nagaatiin ba'ee galuu mana isaa jiraachuu nagaadhaan immoo gara sachitti filmaati godhamee filmaati nagaan deemsifamee nama isa bushu sabii Oromoodhaa akka kaatu barbaanneef biyyaana keessatti federaalizimiin hin dhufne federaalizimii hundaa'ee abbaa qabeenya isaatii akka inni ta'u barbaanneef kanaatii fi yemmuu walitti dhufnee dubbannu attamitti tasgabbeessina. Isa itti bobba'e kana irraa deebi'ee karaa siyaasaa olaantummaa arganne irra jennee warraa soofnu iyyuu warri biyya bulchanis kana keessatti bobba'anii nagaan uumamee tasgabbiin ta'ee Oromoon nagaadhaan ba'ee akka inni galu waliin haasa'uudhaaf barbaanneeti.
Obbo Mulaatuun akka jedhanitti paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an hedduudha. Dantaa uummata Oromoo tiksuu fi fayyadamummaa Oromoo gama dinagdee siyaasaaf hawaasummaatiin mirkaneessuuf paartileen maqaa Oromootiin socho'an walitti dhufanii yoo waliin mari'atan malee qabsoo uummata Oromoo achi siqsuu hin danda'anii jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Saayid Haamtuu Finfinnee.
Abbaan Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaa Sanbatu Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa Gumii Tokkummaa Abbootii Gadaa Oromoo gidduu seenee diige jedhu. Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii gama isaatiin garuu gumichi inumaayyuu ni jabaate malee hin diigamne jedhee jira. Torban kana keessa walgayii asallaatti taa'ame irratti maqaa gumichaa gara gamtaatti jijjirame durataa ittaanaaf barreessaa filatamuun beekamee jira. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Buminto kuma abboti gada oromo waltajit bana salati taayin. Geggisito taara filate makaisas gara gamta abboti gada oromo tige direkchwi saordofe. Rataan drani abba gada tulama drani bayyena sambatu komik abachitani dubbatu.
Indi gnehrani birona dab durizimi duranu daadatani amma uduntay kubala mafsate jitti. Kukenyamo guminu mera imbegru yemmenu. Gumina na boti gada male awari siyasa kana kesa kalundan daura jannu kai gada ni mo gazadde tinga kesa male ogashani afuri nanga kesingiru durumanu gumiyo dablo ani tulama ogashadde tinga kesa afur fitai afur to afena ma bira godatta enna maromiya gaggesina ogashadde saddetini de mamale gumini inta jirgira mueda ni sera basani sera jafentum te sera sanabba fendigu tikintike ite kota ere walitikabe hoda enna ni inta unu uga sadde sitikennani uga avrana feti buvi ere guminke yamirkade sera kamna sera jafeti ni sera ndemna
abbagada jilo wando durata isan haratani filetamen abbagada borana kurajarso itiana yumutan abbagada tulama gobena hola barrisa gamtika tautink filetamen kanakanin siman netauda abbanga Dadrani, Bayena Sambatu Kaniman, Gumisani, Hali Gigisa Drantref, Amma Halliti, Filmani Gifame, Garagaraja Chula Fakau.
Walitikabaya Tawishi, Itana, Barresa, Malangerzuni, Sera Gadakes and Girtu, Adamalegini, Malin Itana, Barresa, and Gerukan and Begunui, Luzerni Gada, Ababoku, Abaja Fe, Pamati, Abazera, Abalan Sagerzani, Sera Gada, and Dura Kagile, Ababil, Rangirikuni, Kayuba Izani, Kam Motumanama Pelakisan Indi. Aduh magadatu kejang kamu jenar.
Misensa gumi tokuma boti gada oromoti kanjaran. Abba boku meca adunya leta weltejja salati gegif mirati akka ina feramini fi sila wantau kabaturi jaran akka stipsu.
Misensu magu tu kan kam. Waligan ni nama dibba nama fi jantama. Namnu nagenyu kan tu namnu nagenyu sabiya kenya macadi sati. Wan misensa beg nunjuru kacal di sana itu mawamani. Nama nu tau filat curaf mirga gutu kangkabu misensa capte sanati jeca. Enyu tu wamu kabul gayi kan teufur set. Aban capte jira jeca. Wamu kabul jeca ragumi misensa capte kana. Misensa capte kana ti ese misensa capte kana ojatu ingkabu yokan. Jadi perkembangan dah banyak anjuru tu. Ha, dubate rakon jira saya rakon sa formata tiket nu rakon injuru moyo itu maju deh bisani. Rakon jatuh tadi sudah mana? Seoji sarati umur seramis gana ini kabu, wan ini kabu. Imani perkara injuru tu kul kul lesani. Eban wan sila kabaja. Berapa unjuran timu ayu serata eh? Orang sahaja kan dikandat tiket. Alat kena sini sebelum kita angkap.
Hoganan Biro Adaf Tourism Oromia Doktor Garamuh Luka Guminkun Garagam Tatiket Daramunisa. Yogu miccha jabe simale hindig nejadu. Atta banga da drani bayana sambatu weltajji kana ratta fera manis kaniman.
Indigam ne ya injabate yu injabe sime. Injabe patani nuti nge perre male numuti ane jikiru diya de yetne. Tifa jabatu ni akka hojjeta mufi kantae male indigam ne. Maka jikiru rate indigam ne yukan chokku manat puti kata digam ne. Dan tu mampu biro nak dapat turun ini indik nasi di kusin dan tu of course wah manis tu rani dobra deh ni kan jurus luka sentuh talah ini kau wah manis ni ardo ni tu kui apa jadul dia ini kan ni amfi iwa tu mende waktu terpani si kontribusi ni kan ni apa guna kan ni kita tu boros by the Yuba dah, yum di korsa dah, yum di dah indah kesu, yum korsa, kita nak kabo, kita nak kabo, bifak kami, gada kan aja kesu, dan dah, bifak kami ni, yuba dah ni tu, dan dah, kan jadu, jamta ni, enggak dah unda ille, hujan saja kaba, jadi kan ini, tak boleh kalle.
Abang gada baliar kain kami, akeng gigi senefi, koran noge in, biro bati sedih afgoran, ratun daudan, jiram ni mak aste hoggan sa, tasfamu kaniman hoggan am biro adaf turizmi oromia, hal, turmata wagga. Gigisto talal ses akas jero doktor garamun
wagale galama waga afur waga sadet jere te ogesti wani kana tin tale kana yese waga afur kam set di boti gasa na nuti ada da yese ne male bai de want biro ne isa gaggeessan jiru. Gadaan waggaa 88 waan ta'eef inni kunis 88 haa ta'u moo 4 haa ta'u kan jedhu marii gurguddaa fuulduratti hayyoota qabannee gaggeessinu waan jechuu dandeenya. Ammaaf garuu hanqina yeroo darbe irraa arginee nam tokko qe'eesaati yookaan caffeesaa irraa baallii kenne jechuun maal jechuudha? Aangoo hin qabu jechuudha. Aangoo gumiisaa irratti kenneera, qe'eesaatti kenneera, caffee irratti kenneera. Waggaan kun waggaa caffeetii gadi yoo ta'e rakkoo kana hiikuu danda'a kan jedhuun kan dhiyaatedha jechuudha.
Durataa ta'uun kan filataman abbaan gadaa Jildhoo Maandhoo yaada BBC afaan Oromoof kennanii turaniin akka seera isaaniitti namni durataa ta'e hojjetu nama baallii harkaa qabu jechuunis isaanis hanga yeroo gadooma isaaniitti kan hoogganan ta'uu kan himan. Rakkoon yeroo mudatu sirreessaa deemuuf biiroon dirqama qabaa kan jedhan Dr. Garramuun ammaaf rakkoowwan kana sana jechuu baatanis dirqama biiroo irra jira jedhan garuu ibsanii jiru.
Gadaa kunuunsuu, gadaa guddisuu, gadaa kabajatu gochuu kan jedhu laftiinis waan nutti kennamee fi duraanis walumaan hojjetamaa turame yeroo isaan warqaatii daandii qabanitti biiroo faanadha kan hojjetaa turan isaanis boorus walumaan hojjetamaa. Maaliif lachuu aadaa kana guddisuudha waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa immoo UNESCO irratti galmaa'eera. UNESCO irratti gaafa galmaa'u UNESCO'n konvenshinii isaa mallatteetti Itoophiyaan seef gaard gochuu yookaan eeguuf dirqama qabdi jechuudha. Mootummaatu dirqama qabaa jechuudha kana eegu. Waan nu galchuuf hojjenna malee akka jedhame kana tokko achi hiibuu tokko as hiibuuf akka hin taane hubatamu.
Dhimma kana isaan faana mari'achuutiin akka furmaata irra ga'uu danda'an Dr. Garramuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amburra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenyattaanu qophii misoomaati. Qophii misoomaa kajimaata torban dabree irratti rakkoo bishaanii godinaalee Booranaaf Gujii bahaa dhiyeessine kutaa lammataa irraaf bulfannee turre. Pirojektiin bishaanii ganna 10 dura godinaalee lamatti jalqabame agammaatti hin dhumanne maallaqni biliyoonni hedduun hojii kanaaf ramadame eessa akka ga'e hin beekamne jedhu warri lafaaf aangawoonni soraan yeroo adda addaatti haasofsiise. Marii kanatti seennaa soraan ittaanaa itti gaafatamaa intarpiraayizii bishaan Oromiyaa obbo Gonfaa Baayisaa waliin kan inni geggeesse jechuudha. Kunooti.
Babarotoolee galchuma isa nagaya bonadaadoo ganni baranaan ni nuuqaqalluun tokko diqqaatuun leemuu argattanii. Qophiteen misoomaa ta'uu nana keessatti rakkoo bishaan godina Booranaatii fi godina Gujii baayisanitti himne. Godina Booranaa godina aanaa 13 qabu. Gammoojjii bokkaan bara kanaalleen guddootti qaqallate ganni inni nu dabruu jira bona fuuldur nam jira godinni kun waan hedduun rakkate aanalee daangaa dhiyaatan kan gara mooyyalee kan keessatti hedduu waldhaba daangaatiin manneen barnoota hedduu cufama baruma hedduuyyuu tanuma keessa fidamani namillee miil gad dhaabatee jiraachuullee rakkoo guurdoo tanirratti rakkoon bisaanii itti dabalamte guddoo nam rakkifte bisaan dilloo yookaan bisaan billiqqoo kaganna 10 duratti hin galchanii jedhani kumaramaan durallee sanitti himne dhaluma gaangee tachumaan hafane. Humtaa ta'eefuyyuu ammaan tana waxabajjii dhuftu keessa aanaalee 13 sun keessa aanaa areerootti warri dhiyaatu akkuma biiroon intarpiraayizii bishaan Oromiyaa onanaa nutti himte gara waxabajjii dhuftu keessa bishaaniin argata. Jumlama sadiittaf tana abdumaan eeganna. Godini kunneen gara misoomaalleen waan guddoon eegee jira. Godini Gujii Baalleen keessumattuyyuu warri gara aanaalee gammoojjii keessa jiraatu dhibuma gugurdaa keessa jira. Magaal Nageellee Boorana fa'a aanaaleen akka Arqalloo fa'aati rakkina gugurdoo kan keessa jiran onan akkan jennee bulfanne. Jilam keessatti warri gara areeroo jiru warri gara mataa gafarsaa jiru warri gara simuu jiru bisaaniin argataa jechuu jira bisaan nama gamit dhuguu danda'a jennaa nama galmee harkaan qabuunaan jedhe taatullee warra kiloomeetirii gara 90 wayii keessa jiru kun bisaan argachuu danda'a jedha hagaaf durii jalqabanillee ganni tokko keessatti saniif hin dha'a jedhanii kunin ammoo jilamatti yookaan ammoo jisadiitti hin dha'a jechuu jira obbo Gonfaanii tana walumaan eeganna Gujii Baatti dabarruuti warri Gujii Baa jirullee aanaalee liiban keessa aanaalee harqalloo keessa fuula hedduu keessallee namni dhibuma akkana kan qaba bisaan gannaalirraan galchinaa jedhaniitiin ganna 10 wayiitiin dura jalqaban dhadhuma ibiddi buutaa'ee jedheeti warri achi har'allee jarkeenii guurateetiin dheebuu karaa mara namni sun eegate namni mudhadhaa ibiddi buu eegate jennamoo abdii jiraa jennu warra godina Gujii Baa jirullee maan jennaan maan sirraa dhageenya.
Gujii Baa akkuma beekamu pirojektiin isaa ijaarsa gaggeeffamaa jira laga gannaaleerraa. Laga keessatti kan hojjetamu sun waan hedduun xumuramee jira. Haga yeroo ammaa kana haga kiiloomeetira 10 teestiin isaa hojjetamaa jira. Teestiin isaa yeroo isin jedhu paayipii elektiroomakaanikaala achi paampoota jenereetaroota achi keessatti inistoolli taansan teesti gochuudhaa hojjechiisanii hojjetanii bakka barbaadamuu ni gaa'amuu hin gaa'anii akkaataa dizaayin taansan irratti hojjechaa jirama. Amma haga kiiloomeetira 11 hojjetaa jiru. Pirojektiin kun aanaa 3 kabar godha. analiban magal magelle boran jabarate kabura magala arakallo fi hameshi jabarate wadara ana kana sadenum duma kani kabar guruda ummata kuma dibba shani sedem jafi ibba sadduti kudani tajaji bakna reti kayadamu hori kuma dibba na mafshantama un tajaji bakna reti kayadamu akibati basin bawuf karorfame elektromekanikal wan induma dabalate bilena sadifi kaptiya
beberrin biliona gana tonini taduri jalqa bammemmo ta eger debitani tini ganni dikka khisata
revise taere revise taere elektromekanikal wan indumtu ila lame onno khisagale jira
soraf ke sumasani galate fan dagifato takenya kanafemmo marsariti rakenya chira lala gamakenya nagatti jenna amma saganta fana maratu tuffa